said, let's
go. Is like a trap king. No time for drama ni hate. Your dad I got less.
Yeah, you never go ya Muzambia, baby. Way. Oh yeah, ukwati amenso pano chano usiba baby ni kondo. Ichi chalo chali sura na mesho. Nali singo tepali ya vale moneka. Anko mkeli vyama mwona na konto kami. Oh na 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 yeah. Gandina iwe na inia pakumeka. Nanguwa lande. You my African queen iwe. Nanguwa ponte shani. You my African queen iwe. All of my enemy va pake. You my African yes. Queen.
No time for drama and hate. Musa swakin de pew pew. YG song. My African lady, baby. Musali ye ni watani kwa pilu my lady.
Yesi.
Aniko ni kukusia wena peji. Lilato ni file kale wena kimaleji.
Imagine.
Barika ni wahao balu seyali. Lato ni kufile wena baby balu toya.
Check.
I'm the king of the love. Lilato ni kufile ya mooni mahafu.
1, 2.
Loba zivanga na zabu wana kiza ifo. Zebalu nani ala nani wena kiza defo.
Yes.
Nika kufali leto wena lady tu. Nabalika ni bahao kifoma neva ipuma king.
Baby,
I said no, aka trap king.
Ukwati ya menso.
No time
pano
for drama
usi,
and
baby ni kondo. Ichi chalo chali sura na mesho. Nali singo tepali ya vale moneka. Banko mkeli vya mwona na konto kami. Oh na 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 yeah. Gandina iwe na inia pakumeka. Nangu balande. You my African queen iwe. Nangu wa ponte shani. You my African queen iwe. Hodo my enemy wa pake. You my African queen iwe.
Mwene waku mwa watine wa F4
African queen iwe.
African boot ama what you want me to. Ninga tanga yike deo kupanda you. True, you are my joy. Fula meso ya boy we nikutilanga. Bachano mpano ni yokosa.
Yokosa.
Mama yesa kuponya miada. Kuti iwe naine baby visine. Manja iwe naine nifolewa. Nameneleze singo suweza funa kuoneka. Manja waoneka wafuna kuoneka. Ama watu baby ni mawoyo. Iwe naine foleva mabu.
Baby, iwe. Oh yeah. Ukwati ya menso. Pano chalo usiba baby ni kondo. Ichi chalo chali sura na mesho. Nali singo tepali ya vale moneka. Banko mkeli vyama mwona na konto kami. Oh na 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 yeah. Gandina iwe na inia pakumeka. Nangu balande. You my African queen iwe. Nangu wa ponte shani. You my African queen iwe. Hodo my enemy wa pake. You my African queen iwe. Nangu balande. You my African queen iwe. Baby, iwe. Oh yeah. Ukwati ya menso. Pano chalo usiba baby ni kondo. Ichi chalo chali sura na mesho. Nali singo tepali ya vale moneka. Banko mkeli vya mwona na konto kami. Baby, oh na 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 yeah. Gandina iwe na inia pakumeka. Nangu balande. You my African queen iwe. Nangu wa ponte shani. You my African queen iwe. Hodo my enemy wa pake. You my African queen iwe. Nangu wa lande. You my African queen iwe.
Swagless and gentlemen, we stand up. White is like a trap king. No time for drama ni hater. Sai serepu. Why peace? Wani oke first one in a kubona. Tomu tombosh, fakabuyu. Sister Mildred, Sister Agath. I got your tap on this one. Mr. Islan Music Promotion. MG Sniper.